Tongo Records for
Bin Laden.
Yeah. Oi. Rap phenomena, holla at your boy. I'm now falling and I'm falling as the boys, the boys. Na star wima, orchestra kati chuka sim na enjoy. Na vunja mifupa na wana bima na fear moi. Oi, upandi nesto pandi shavi. Na supply bars ni teni afisa ugavi. Leta singeli ya trap ya nita switch nita sound fit. Vandami rap, mabolo yang na pig around kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki na ndika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo mkato na lindalamu. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasi. My lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora misari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, koma sofa, mbuna.
Nasikia rufu, nasikia jiki za medofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Now tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia jiki za medofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Now tunajua nani chawa nani kupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile show wameka. Hujakosea na unaomba msamaha. Wenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja bana kitu, yeah. Matusi ya nogi mbako siku, yeah. Niache, napoenda sipajui. Ile michezo na jocheza wanacheza mepetui. Kila nagona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Mwako viyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Waoni wana shabo huko na pigia. Kepanga, kakonga, kepanga, bankompla.
Nasikia rufu, nasikia jiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia jiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani.
The soldier, Roger, I'm crossing borders sober and that's an order. Now here, I thought I told ya. My mom loves me, she has face on me. And when she face me, she first on me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back in time. Train is painted to bring back the rain of the witch trial. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama nkoshamte kifuani kwa madango. Afsiringi, sam na mpa kipofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watoa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, chau basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
Tongo Records for Records.